Udlala dlala mandila, udlala dlala khomlete. Idlala seyifishane, songena ePitoli. Udlala dlala mandila, udlala dlala khomlete. Mandela ubatla masuja
uroba netsi usatsuri uroba netsi
Mandela ubatla masuja
uroba netsi
usatsuri
uroba netsi
watuwa
uroba netsi
usatsuri
uroba netsi
watuwa
uroba netsi
usatsuri
uroba netsi
Mandela ufuna masuja
ulaleleni
iyo
ungafuni ulaleleni
Mandela ufuna masuja
ulaleleni
iyo
ungafuni ulaleleni
vuka vuka vuka
ulaleleni
ayiye
ungafuni ulaleleni
vuka vuka vuka
ulaleleni
ayiye
ungafuni ulaleleni
Mandela ubatla masuja
uroba netsi
iyo
usatsuri uroba netsi
Mandela ubatla masuja
uroba netsi
iyo
usatsuri uroba netsi
watuwa tuwa
uroba netsi
iyo usatsuri
uroba netsi
watuwa tuwa
uroba netsi
iyo usatsuri
uroba netsi
Mandela ufuna masuja
ulaleleni
iyo
ungafuni ulaleleni
Mandela ufuna masuja
ulaleleni
iyo
ungafuni ulaleleni
vuka vuka vuka
ulaleleni
ayiye
ungafuni ulaleleni
vuka vuka vuka
ulaleleni
ayiye
ungafuni ulaleleni.